imaniko me ye imani hebuje wo we murem ni wi wi ho uzahora kungoma wo we soko yu munezero uzuye ho wo we soko yu munezero uzuye
nakuva honga jahe wowe mungeri wanje wanyushushi byishimo ubunguwe neza muri wowe wowe so koyu munezero uzuye oh, wowe so yumunezero uzuye ndakuramya ndaguhamya ndakubaha kukuri Imana ishoboye isi yose imenye ko ari wowe mwami mugenga w'ibi shoboye isi yose imenye ko ari wowe mwami mugenga w'ibihe nakuramya kukuri Imana ishoboye
wowe nshuti yanjye y'ibihe byose ntiwigeze unererana ndahamya urukundo nkunda rutagereranywa ineza yawe imenywe na bose kukuhambaye wowe soko y'umunezero uzuye wowe soko y'umunezero
Yumunezero uzuye wowe soko Yumunezero uzuye
nakuramya
Yumunezero uzuye wowe soko yumunezero